la pizza. Viens habiller.
It's a beast on music.
Nakupenda, nakupenda we daddy. Nakupenda, nakupenda we daddy. Ni mapenzi ya kweli. Ni mapenzi ya kweli. Yananizidi, yananijaza moyoni. Yananizidi, yananijaza moyoni.
Kikuyu, nakubali.